Dr. Banabari, mi yettima.
Kadi mi yettima.
Mido adora domude famu ma, experience ma, ko fati e ngakkere jande e nder kodande wodditide, woni fulawari, e nder ko wittotoda e caggal ardagor ma jande ngendigine. Holko woni sabudum?
Woni ka fulawa, woni ka sare. Siko yo paiko e yahu e dudal, e kito, janga. Maabe heba tao janno, bimundu maabe heba suru kabenata, ko wiete lekkol, dudal. Tammundu ma tawa maube ben mo faala ma hibe mari fere nabugol paiku ka lekko. Si tawi rido tati timmali paiku ntosoku ya ta janga. Tasare lekko ji darna didin dudeden faida hara hidi hewi bay hara yimbe ben no sukki. Ka fulawa ku kodoloi kodoloi. Si tawi no woti paiku itoskoi kui ma be sella bui ben be wawata yahude. Mawbe mabbe ben jabata be yaha don be innay no woddi candi lumbete ladde den no dudi e hille hebugo karama ko lekkol jo fi kilasi be no metti fi wudu wadi fayda lekkol ji din gine mo mi wayri tayno e der lekkol ji sappo e der leydi din lekkol ji jeego e feccere ko lekkol ji tawata kilasi ji din timma ko karama ko lekkol jo goto jannata paykoyi woɓɓe ɓen hara wona kilasi goto duwa wonde no satti ka gandal jooɗo e ɗum.
Docteur Banabari, yewti en seeɗa no ɗum battinirta e gandal koye paykoyi ha e dow gurdam rendoji men.
Gandal ala ton paske lekkol ala, karamu ko lekkol ala. Si karamu ko lekkol ala, lekkol ala. Ko honno goɗɗo heɓirta bakalorea, ko wonɓe kacca e ɓe woni jangude. Seede komion haalande ko e nder yimɓe temeder teɓɓe bak gine capanɗe jow ko Konakiri jangi. Hara noon Konakiri ko 1 million e quelque ma 2 million o maximum. On gandi e leydi yarata yeeso fiiɗo jogi kange ma jaman ko gandal wawi ƴettude leydi wattandi jawdi. Si tawi noon ber mbuuɗi ɗi jogi ɗon ndin o wi wondema wona fi gandal wonɗon o wi on waɗay goɗɗum go on waɗay kono on heɓata gandal. Si on heɓali gandal leydi mum ni yarata yeeso.
Docteur Banabari, ko a wittotoɗo mawɗo e alhaaliji rendo, aɗa mari eɓɓoje ɗe laamuli Afrique ma wiyen gouvernementji hani ƴettude ngam waylugol alhaali o.
Si tawi gouvernement no faala yo paykoye koye fo yahu lekkol hino gasa kono ma o yaltina ka jiifa makko o waɗa kaalisi buy o nawra ka lekkol ko ɓuri kon wona ton wona nabirede. Haa komi iwayno ka laamu budget secteur éducation on fo gine ko sappo e jowe e nder temedere. Yonata ko ƴettire karam ko lekkol, yonata ko darnire lekkol. Wano leyde wano takko men ɗo wono Sénégali ko près de 40% du budget.
Buy kadi noon no liɓi felore e dow janginoɓe woɓɓe ɓe jaɓata notade si ɓe fettama ma si ɓe naɓama ka ladderi jannugol biolma e ɗum.
Si ko gonga min ber komi yii gine kon komi eɓɓuno kon goɗɗum ɗum hari mi waɗi goɗɗum ɗum mi waɗano. Min wanno ko wiyete prime e hoore salaire on. Jannowo Konakiri ko 400,000 heɓata, jannanoɓe fulawa ko 1,300,000 franc gine ɓeydano e hoore geddi makko ɗum. Hari ko ɗum ɗon ko fuɗɗode nden noon ko duwano hikkude ɗon ko ɗaɓɓalngol ɓe jannayɓe ka fulawa cuuɗi waɗa panneau solaire waɗa télé fiyo taw ɓe sunotako ka saare mo kala e maɓɓe jonna ɗum moto. Miɗo tanngini si tawi ɗum ɗo waɗama yimɓe ɓen yahay ka fulawa. Si tawi ɗum ɗo waɗama laamu ngu waɗi ɗum ɗon iɗon wawi feƴƴude yeeso. Kono si ɗum ɗo waɗaka harayno metti fi.
Docteur Banabari, mi yettima VOA Fulfulde weltanike ma.
Mi yetti heɗi ɓen fo